money is a good jason in a long macari is a big kid. It's a gather big pa. Mungu akene paki pato ndio kwanza kulaliki wanogeza vita. Mama alisema oh, akunaga vita ndogo haya maisha ni mapambano. Na dad alisema go, jifunze kwa waliokosea usije ukawa mfano. Nilisomeshwa na wazazi, nilipate kazi niwasaidie wazazi. Na paka sasa sina kazi na majukumu shaaminisha kwa mzazi. Maisha magumu to bless, tushalinda sana mageti. Deleva boda boda kubeti, tusha choma vete jira kuna kuda dadeki. Lafe na tupeleka less, tunafanya kazi yoyote fresh. Deleva boda boda kubeti, tusha choma vete jira kuna kuda dadeki. What a life, no same thing, no option kada. Na kukitasha uza uza sana sana. Shampa tuhila nazi mtu na akaja. Kiamini kanyo maziwa kumbe kayava. Hoya mini hasla, hasla swa.
My enemy is necessary, my chi hasla la rinja. Nasema
Hoya mini hasla, hey, hasla swa.
Naijua nja, nalijua jiji nime connect na mita. Kubwa aliachika kwenye ndoa yake 1996. Akawa hana tena furaha, mnyonge mpweke, broken heart ever since. Na kuna pesa itaweza kufix, moyo kivunjika kujiunga sio rahisi. And now I'm pray, I make a wish. Mungu sinchukue kabla nangu wajajua kufish. Haya maisha maji, you need patience. Yamenipitisha kwenye macrogression. Unajikuta vum kwenye situation. Mavitu zinazuka tu bila invitation. Kutoboa mlango wa mtani so mchezo. Kupata maji jangwani, you gotta dance with the devil. Now you see me, I built this level. Kwa kukaza mkanda, cheki bob, so mlegezo. Wala sio kwa mtelezo, tena shika maelekezo. Na unguza vielelezo, when you come to me, you need to know where. That's boy, he's a killer, but don't tell.
What a life, no same thing, no option kada. Na kukitansha, uza uza sana sana. Shampa tu ila nazi, mtu na akaja. Kiamini kanyo maziwa, kumbe kaya baga. Hoya mini hasla, hasla swa.
My enemy is necessary, my G, hasla la rinja. Nasema
Hoya mini hasla, hey, hasla swa.
Naijua nja, nalijua jiji nime connect na mita, hey,
hey, hey, hey. Siku nikilo najua napiga goti na pray. Kwetu misale kumisele everyday. If you know what I know, you know what I'm saying. I'm a hustler, sipo kwa kucheza mzee.